Shira kumutima yamagambo abatazigera sibama umbo kuna abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatubona badusekere gusa siko babyifuza kurubu ntacyo ruhana mba. Oh Madeline, would you love me hard? Bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uzankunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha. And everybody knows that too. You will always be my cornerstone. You will never leave, I hope that too. Hari umunsi tuzanezerwa cyane ibi ntari byishimo gusa no kumva bashaka kutuvanga. Oh darling, would you love me hard? Bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uzankunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha.